Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mu mwanya ni ikiganiro muri isanga umunsi wo ku cyumweru tuganira ku bikorwa by'urubyiruko. Uburyo rubayeho, uburyo rwiteza imbere mu buryo butandukanye. Radio ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga ariko no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mushobora kandi no kutugeraho mutwandikiye, mutwoherereje email kuri radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti mwese, nongere mbaye ikaze ku mu kiganiro muri isanga kuri radio yanyu. Uyu munsi w'icyumweru, umunsi ahanini tuganira ku bikorwa by'urubyiruko, uburyo rubayeho, uburyo rwiteza imbere mu buryo butandukanye. Twatumiye Nyirahategekimana Roseline ngo atubwire aho ageze mu bikorwa bye. Afite uruganda rwenga inzoga, ariko cyane cyane imitobe itandukanye. Ibindi rero ababwira mu kanya, ntimugikure ya radio yanyu. Nabanza nkongera nkabibutsa ko ijwi rya Amerika murikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, ku mirongo migufi short waves metero 19 na metero 22. Abadashobora kudukurikira kandi en direct, mushobora no kujya ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Reka rero twakire umutumirwa wacu, madame cyangwa se mademoiselle Roseline Nyirahategekimana, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Koze
cyane. Ni madame, ni mademoiselle.
Mademoiselle.
Urakoze cyane. Ubwo rero nagira ngo nguhe ikaze ku ijwi rya Amerika kandi ngushimira n'uyu mwanya uduhaye, umwanya uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika, cyane cyane urubyiruko duteze amatwi muri uyu mwanya, kugira ngo narwo rube rwabona ibitekerezo, nawe kandi bakungureye inama n'ibitekerezo mu byerekeranye n'ibikorwa mukora kugira ngo mwiteze imbere mu buryo butandukanye. Mu gutangira rero, nagira ngo utubwire muri make uko iki gitekerezo cyo gushinga uruganda cyakujemo.
Murakoze. Nkuko mwavuze, amazina yanjye ni Nyirahategekimana Roseline. Ntangira igitekerezo rero cyo gushinga uruganda nari ndangije kwiga kaminuza, hanyuma mbura akazi. Nakundaga kubona ibiraka ariko bikarangira, mbura akazi. Hanyuma nyuma yo kubura akazi rero nibwo natekereje icyo nakora. Nyuma yo gutekereza icyo nakora, ngize amahirwe ngira famiye iba mu Budage, iza muri vakanse. Ije muri vakanse rero itangira gukora utuntu two kurya, two kunywa bisanzwe two mu rugo. Hanyuma nkabareba bagiye rero, ubwo batangiye gukora konfiture, batangiye gukora ji yo kwinywera, ariko yo kwinywera mu rugo. Bamaze kugenda rero njye nabibyajemo amafaranga, ndabitangira. Ntangirira ku 40,000 bari bansigiye, nk'uko umuntu yagenda akavuga ati nawe uzayagura icyo ushaka. Ayo rero niyo nahereyeho, hanyuma ndatangira.
Watangiye nawe ubikorera mu rugo, hanyuma utangira ugurisha hehe?
Natangiye mbikorera mu rugo, urumva byari nko kugerageza. Hanyuma nkajyana ku alimentation duturanye, nkababwira ati nimwumve haba, hanyuma bakambwira tuwongereza n'utundi gutyo gutyo.
hanyuma mbonye ko bishobora gukundwa na bimenyesheje inzego z'ibanze bamuha no gukorera bamenza akagari gakoreramo bamigikari cyaho ndakora ashaka abana b'abakobwa bake tukajya dukorana ntidukore buri munsi kuko twari tutarabona isoko rihagije ibyo dukoze rero bakagenda kuba bikunda buhoro buhoro nyine turakomeza.
Hari icyo uvuze uti mbwira abana b'abakobwa kugira ngo baze dufatanye, kuki wahisemo abana b'abakobwa?
Nabonaga abana b'abakobwa bari barangije segonderi, abana b'abakobwa kenshi iyo barangije bakabura icyo bakora, niho bakura ibishuko, niho bakura cyane cyane nk'abo mu cyaro usanga babashuka ukagira inda zitateganyijwe. Ariko nafashe bake ndababwira ati reka muze tugire ikintu dukora, ariko kubera ko ntari ntaratangira kunguka nabo bakaba batabonamo inyungu uko byatwari tugitangira, bamwe bagiye babireka abandi bakajya kwiga, ndasigaranye na bake. Turakora hanyuma biza gukunda tugira amahirwe dukorana n'ikigo cyo mu Rwanda cyitwa BDF. BDF iradusura itangira kubona ibyo dukora ari byiza, hanyuma idufasha kubona inkunga dutangiraho uruganda rukomeye.
Ubwo uruganda rurakora mukora buri munsi, hasohoka nk'amacupa angana iki urebye ikenda mu cyumweru?
Uruganda rukora buri munsi koko, nibura mu cyumweru turashaka gusohora amakarito ijana. Ayo ngayo ajya ku isoko akagurishwa, hanyuma narikeri nayo ntabwo dusohora menshi, ariko naho dushaka gusohora nk'amakarito 30 mu cyumweru. Ubwo rero buri munsi turakora, tubita abakozi, abakozi barindwi nanjye ndimo, abo nibo dukorana.
Abo nimwe mukora ibyo byose mu guhera ku gutunganya ukoresha nk'imbuto n'ibindi, ku guhera ku kubitunganya kugeza bigeze mu makarito?
Yego.
Inzoga yanyu se cyangwa imitobe yanyu yitwa ngo iki ku bayibona nko ku isoko?
Ku isoko dufite ji y'umwimerere. Umwimerere ni ji ya marakuja y'amatunda, tukagira n'umwimerere bezera juice, ni ji ya biscuits. Sinzi abantu barazizi biscuits, ni nk'utubuto tw'uturabo ariko natwo tw'imbuto nyine tuvamo juice itukura. Tukagira n'iyo rikerike ryacu tuyita isamaza wisi. Ubwo rero izo nizo poroduwi dufite. Kuruta ariko tugira n'amaji ya konsantere, tuvuga tugira ari sofuti dirinki yo guhita umuntu anywa ako kanya, ariko kandi tugira n'afungurwa
ayo bafata bagasukamo amazi. Mu kanya ubwo uraza kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakubaze utubazo nabo, ndabona basa nk'abatangiye kuduhamagara nuko telefoni zari zitarimo gucamo neza. Izi jus cyangwa se imitobe mukora, uyibonera ibyo kuyikoresha mu buryo bworoshye? Ndavuga nk'aya matunda aho ngaho mu karere k'iwanyu barayahinga ku buryo buhagije ku buryo uyabona, n'izi za biscuits cyangwa se ibindi ibyo mukoresha mu gukora whisky, mubibona ku buryo bworoshye?
Ibyo dukoresha bijyanye wenda n'imbuto byose biratworohera kuko dutuye ahantu mu cyaro, haba hari abahinzi barabiturimura, ntabwo biduhenda. Ahubwo ikibazo kugeza ubu ni ambaraje, n'izo za soft drink zakundaga kuva Uganda nazo urumva ubu ntabwo biri kuboneka, za igiciro cyariyongereye. Ariko nk'ibyo dukoresha imbuto zo biscuits zo ziraboneka kuko tuturanye n'abahinzi, abahinzi barazituzanira.
Urakoze. Nk'uko nabikubwiraga turakomeza tubiganireho, turacyafite iminota ihagije, ariko nagira ngo njye ku murongo wa telefone twakire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mwiganirire. Duhere kuri Nowe. Ni Nowe Noah?
Ni Noah.
Noah,
ndabahaye. Mwiriwe?
Mwiriwe neza. Urahagana hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Cyo gitekerezo nagomba mvuge ku bijyanye n'izo ji numva bahingura. None yo afise imigambi imeze gute kugira ngo ashobore iyo mitobe kuza irashika nino mu Burundi ikadushikira, ko ndumva ariko aratubwira imitobe tuva ko imitobe myiza ico nico ca mbere no hagara ko kandi kimi naco kubyo mitoba hingura none ko twumva akoresha ibyamwa ntiyo zarabihigano hige no hino kugira ngo ashobore gukora imitobe myinshi mu rugo ruganda rwiwe urumva kumenya uruganda rwiwe rwacari ruto rufite n'abakozi bake none nta kuntu yo kwitura amashyira hamwe akomakomeye ashobora kumufasha mu by'uburyo kugira ashobore kuronka ibikoresho bikwiye akore ibintu byinshi cyane kugira ngo ashobore gutera imbere ashobore no guha akazi abantu benshi bashobore kuronka ubuzi abatagira ubuzi aho muri icyo gihugu asanzwe arimo. Urakoze cyane.
Urakoze Noah. Roseline, subiza Noah kuri iki kibazo abajije. Uko mugani we muracyari batoya, muracyari uruganda ruracyari rutoya, ariko kandi umuntu yakwibaza niba ibyo mukora bihagije ababikeneye, cyangwa se niba mukeneye ku akubona andi masoko ko yifuza ko bigera no mu Burundi.
Yego, arakoze Noah. Mu Burundi twavuganye haraba bakora mu Rugombo. Mu Rugombo hadufiteyo abakiriya bacu dushaka gukorana ubu ngubu, twaravuganye. Ubwo igisigaye ni ukureba uko bishoboka ko uburyo byahashyika neza tukumvikana no ku giciro. Hanyuma mu bijyanye no kwagura uruganda, kuko urumva ni uruganda rw'urubyiruko, ni uruganda rw'igiciro ruri mu nganda ziciriritse, ntabwo ari uruganda rukomeye cyane, ariko ni uruganda nanone ntavuga ko ari ruto cyane, kuko dufite amamashine, dufite aho dukorera, dufite abahinzi dukorana, dufite ibyangombwa byose byo kugira ngo dukoreshe. Rero ni ngombwa kwaguka, natwe nibyo twifuza, kuko urumva amasoko kuyahaza biracyari, ntabwo turayahaza, turacyari gukora bitari byinshi cyane, ariko uko tugenda dukora nuko tugenda tugira network n'abandi bantu dukorana n'abandi, numva bizaguka kandi ni Bujumbura tuzahashyika.
Reka twakire na Emi. Emi, uranyumva? Emi?
Yeah, ndimo ndabumva neza cyane, n'ibyiringiye muri Karongi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Okay, ikibazo mfite wenda urumva ko umwari yiteje imbere kandi binagaragara. None se amafaranga yawe yarashoye yakuye hehe?
Yabivuze ariko sinzi niba wari uri hafi.
Oya, nibwo ngifungura radio. Noneho ikindi kibazo namubwira iki, abwira abantu b'abakobwa bumva bakitinya, avuga ngo akazi karabuze, ngo barashomereye, ni iki kintu yababwira wenda nkawe kumva atinyutse agakora akaba ejo hazaza uzaba nawe arimo atanga akazi ku bandi bantu batari bazamuka?
Rwose ni yego, urakoze cyane, reka agusubize.
Okay, ndabashimiye kandi ndabakunda cyane, mba nibihanika abanye mbakurikiye.
Urakoze cyane rwose, natwe turabakunda.
Murakoze. Ikibazo cya mbere yabajije se yatangiye ku mafaranga angahe, nabivuze ni 40,000, urumva niba natangiye ku 40,000 tukaba turi kugera mu mamiliyoni, natangiye ku 40,000. Hanyuma inama nagira abana b'abakobwa ni ukwitinyuka, bakumva ko bashoboye, bakirinda ibibarangaza, kuko iyo umuntu adafite icyo gukora akenshi nibwo ahura n'ibishuko, ariko iyo umuntu yatinyutse akagira icyo akora, ibyo bituma aba bizi, bigatuma agira ikintu akora kandi akagera n'aho yishyitsa n'ibishuko n'ibirizi, kandi birashoboka ko umuntu icyo yahize ashaka kugishyikaho. Rero icyo nagira abana b'abakobwa ni ukutitinya, ni ukwitinyuka, bagakora kandi bakamenya amakuru, bakamenya ikijya mbere, bakamenya icyo abakiriya bakunze, bakamenya icyo bakora gishobora kubateza imbere.
Patrick nawe ari ku murongo. Patrick, urahaganaye?
Bo, ndi i Kigali mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Bo, ikibazo nagira ambaze uwo mutumirwa. Bo, ndabona na kugira ngo ubone igitsina gore gishobora gutekereza uwo mushinga yakoze, abari bake cyane. None yaba arabigenje gute kugira ngo atinyuke gukora uruganda rw'inzoga? Ese yaba yarazikundaga cyane, cyangwa se byaba ari byo byamujemo gusa?
Nagari inzoga gusa n'imitobe?
ndagira ngo wenda dukira dusobanurire impamvu ari wo mushinga yahisemo.
Yigeze kubikomazaho gatoya ariko ubwo ndamureka gusubize, yigeze kubivuga uko yabitangiye afite abashyitsi bakora umutobe wo kunywa mu rugo bikaza kumuhana we igitekerezo.
Reka ikindi nagira ikindi namubaza wenda bo ese ibyo iyo product yigarukira mu gihugu cyabo cyangwa se no ku isi hose yaba ihagera?
Reka muhe umwanya gusubiza. Rosaline,
icya mbere yabajije ni igitekerezo cyose naba narakundaga inzoga na nubwo nkinywa kugeza ubu, ariko unatangiye nyine nkora jiyo mu rugo, hanyuma igeze ku isoko abakiriya nibo bagenda bagira n'ikintu bakubwana, ariko se wa n'inzoga ntugakorere n'imitobe gusa, nabi inzoga baba bakeneye. Icyo ni igitekerezo cyagiye kiva mu bakiriya kuko nayitangiye nyuma. Icya kabiri sinzi, ejo ntibanyibutsa, sinibuka neza.
Banza yavugaga ibyo kugira ukuntu wowe watinyutse gukora ukitinyuka, kandi abakobwa benshi cyangwa abagore batitinyuka.
Naratinyutse kuko nari ndi mu bushomeri, rero ntabwo nari gukomeza kwicara kandi ntabona uburyo bwo kubaho, uburyo bwo kwitunga. Ibyo rero njye byanteye gutekereza ikintu ushobora gukora ntarinze kwirirwa nsaba akazi. Hanyuma icyo avuga ngo cyo kuba azagera hanze, ni mu bihugu byo mu karere, muri Congo niho tubigezayo, naho Congo dushaka kubigezayo. Urumva ni Burundi turi muri process, numva rero nibihera aho ngaho bizagira n'andi, kuko no mu Budage nubwo bashyitsi iyo baje bibajyana bimwe, iyo babonye uko baza ubwo uko bigenda bifundwa wenda ndibaza bizashyika n'ahandi.
Ye twakire na Charles, wowe urahagana he?
Ni mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ye ikibazo kimwe utekereza?
Ya mu gusanyira yafite abantu bamusapotinga kugira ngo abone uko yabone uko atangira neza umushinga we, cyangwa afite ubu yageze barabona.
Iyagira gute? Ngo iyagira gute?
Mu gutangira nyine yarabamufasha.
Icyo nacyumvise. Urashaka kuvuga niba yari afite abamusupporting, abamufasha mu bijyanye n'amafaranga, inama cyangwa iki?
N'ibitekerezo? Mubamufasha mu by'amafaranga.
Hari ikindi ufite ngo gusubize?
Nicyo nashobora kumubaza.
Ngiye, urakoze. Rosaline,
nitangira urumva natangiriye kuri 40 nari mpawe n'iyo famiye, ariko nimara kuri miliyoni nibwo nabonye nakoranye n'ikigo cya BDF. Ubwo nakoranye na BDF.
Umuntu yumvise ibihumbi 40 kandi ntimumaze igihe kinini mukora, urebye ndetse byaranihuse kuba mu gihe gitoya mwatangiye mwaba mumaze kwambuka n'imipaka. Ibihumbi 40 umuntu ashobora kubyumva byo nko mu mwaka mwatangiye ryari ibi bikorwa? Ibihumbi 40 umuntu yumvise ibihumbi 40 muri iki gihe tugezemo yakumva ari bike cyane, ku buryo byaba bimaze kugufasha kugurisha imbere mu gihugu no kwambuka umupaka. Hari abatinya rero gutangira ngo kubera ko bafite akantu amafaranga makeya ntibashobora gutangira, bagategereza igihe bazabonera menshi na yayandi yenda akaba yashize.
Ntangira kureba ngo ibihumbi 40 urumva narakoze, ndakomeza ndakora ngura n'udukoresho duke, ngenda ngura akamashini gato, utumashini tugenda duciriritse kwa Benda. Hanyuma rero gusurwa na BDF yasanze nibura amaze kugira nko ku bikoresho bya miliyoni, icyo gihe yampaye inkunga ya 10 million. Ni ikigo rero cyo mu Rwanda gikorana n'urubyiruko ndetse n'abagore gishingira garanti ya ikiguha rero inkunga, ariko n'inguzanyo urumva ni kredi ariko nanone irimo n'inkunga n'imigabane
uzagenda wishyura buhoro buhoro twakire na Olivier
ndabaramukije cyane ku ijwi rya Amerika
yego uraho urakomeye urahagana hehe
ndi mu ntara ya Cibitoki muri komine Mugina hama ngo mbanje gushimira uwo mugwi wishitse hamwe bagashinga ishyirahamwe ryo kwiteza imbere
ni umuntu umwe ufite ahubwo wahaye abandi akazi yagize igitekerezo cyo kugira uruganda hanyuma aha n'abandi akazi
ndamushimira cyane mbo nifuza yuko nimba afise urubuga rwa Facebook yari kutubwira izina akoresha kuri Facebook ku buryo umuntu amukeneye k'amakuru arambuye ashobora kwaga nawe bihagije kuko ku iradiyo biba bigoye hama ngomba kumubaza ahageze intango nize twumvise ko byagiye biramugora gushika uyu munsi aha idonke imitahe ageze ko mu byagiye biramugora byagiye biba ingaruka umwaka kundi cyangwa amezi ku yandi bitagiye birakemuka neza gushika uyu munsi byoba bikiri imbogamizi mu gikorwa ciwe ni nyabaki arashobora kubivugira ku mugaragaro ari bya bindi usanga leta ishobora kuba yokemura mu bijyanye n'amategeko no mu bijyanye n'ubufasha ashobora guhabwa na leta no koroherezwa hama nagomba gusaba abantu ku giti cyabo cyangwa ibigo ku giti cyabyo baze barafasha abantu baje hamwe cyangwa umuntu bwiwe akiri muto ashobora kwiyungunganya agashobora gukora umugambi wo kwiteza imbere ateza imbere igihugu hama agaca ateza imbere ikibano ndetse n'umuryango kuko usanga iyo hari ubutunzi amahoro arasasagara ubumwe bugasasagara mugabo iyo hari ubukene ibibazo birabyuka ingorane zikaba nyinshi nagomba yuko rero uyu munsi yokwibuka iyo yavuye hari benshi bari kumwe abo biganye abo babanye abo bakuranye aze afata umwanya batekerezaho umwe wese afise doyiwe ashobore kubafasha mu byumviro nabo barabisanganye ariko inyuma y'ibyumviro hariho n'ikibura icyo twita umutahe benshi nibo bama babura nubwo wumva ngo yatanguje 40,000 hari aho usanga hariho uwundi muntu wo muri famiye cyangwa w'umubanyi cyangwa wo mu butegetsi aba yamufashije mu kumuvugira muri ibi n'ibi mugabo we urumva haba hari intambwe yateye ariko icyo benshi ntibakunze kukigaragaza we wakumvi akumvisha abandi yuko ibyo uwo mutahe mutoya ariwo yatanguje muga hariho abandi babimufashijemo kuko hari ibintu udashobora gukora ata muntu akubaye hafi ashobora kukwerekera inzira ucamo nawe rero uwo mugambi niwo ndamusabye azofasha abo bakuranye afasha abavukanye abajyango ndetse igihugu ciwe n'ibihugu bibanye agenda ashinga manteni hamwe bazubaka izina mu myaka iri imbere izokwandike mu mateka bavugani hari umuntu yigeze kudufasha mu buryo ubuntu aho dushitse tuhakesha we numva menga byoba byiza hama ndabashimiye cyane weekend nziza kuri mwese aroramigwe mu kazi kiwe leta nayo ibandanye gushyiraho amategeko yorohereza abantu nkabo donke habe ukunguka ntihabe guhomba
urakoze cyane Olivier ndumva yagiye abisobanura rwose abamuteye inkunga n'uburyo bamufashije n'uruhare leta yabigizemo ubwo rero reka muhe umwanya gusubize hanyuma akubwire no kuri Facebook uko mwamubona Roseline
yanjye nyabategeka Imana Roseline hanyuma yavuze ngo mubwire neza imbogamizi nagiye ngira, urumva iyo umuntu atangira umuntu urumva ntabwo aribyo nize mu ishuri byageragaho mu bijyanye no gukonseriva bikapfa, umuntu akamena akagira gute, ariko nyuma rero umuntu akagenda ashaka andi mahugurwa akabishobora. Hanyuma ku bijyanye n'amategeko atworohereza igihugu cyacu ni cyiza cyane, iyo urubyiruko utangiye hari gahunda dufite dukorana igazamukana ubuziranenge, hari no mu bijyanye n'ubufasha bw'amafaranga, nabivuze ko hari ikigo cya BDF kigitera inkunga urubyiruko. Igihugu cyacu cyo kiratworohereza cyane ku bijyanye iyo watangiye kwikorera ufite ubushake, igihugu cyacu kirabikorohereza. Rero imbogamizi zo ntabwo zibura cyane, nko mu buryo bwo gukora ibintu bya processing, byo gukora ibintu nyine byo mu nganda, imbogamizi zigenda zibaho, ariko umuntu nanone agashaka ibisubizo. Ariko kandi n'igihugu cyacu ni cyiza kirabidufasha.
Hari ibyo byavugaga rero ngo by'igishoro cyangwa se umutahe, ni bya bindi nanjye nigeze kugaruka mvuga nta amafaranga umuntu ashobora kuvuga ngo ni makeya, cyangwa se wowe abo ngabo barayaguhaye ubasha kuyabyaza umusaruro, hari n'undi ushobora kuyahereza akayakoresha nabi ntihagire n'ikivamo. Byose rero bisaba n'ubushake n'ubushobozi.
Kandi ikindi cyo nakomeza kujya inama mu rubyiruko, ntabwo ibintu byose bita biza ako kanya, hari ikigira inyungu bitinze, ariko bisaba kutabivamo, bisaba kutarambirwa no kudacika intege. Nk'ayo ayo ni make koko pe, ariko iyo ufite ubushake n'ibitewe n'icyo ugamije, nibaza ko yagenda yiyongera. Kandi nanone udacitse intege ngo ushake guhitaho ngo ukamenshi.
Muri uko gucika intege hari abo watubwiye mwatangiranye mukorana ariko bagahita biviramo, urumva hari ushaka inyungu yako kanya.
Yes, hari uwita wumva ati si ibintu birunguka ryari, njyewe sinabivamo. Hakaba n'undi uvuga ati ariko njyewe ndabona bishobora kuzagenda, ariko dukomeze twihangane, dukore dushaka amakuru, dukomeze bigakunda. Rero iyo ucitse intege nta kintu ushyikaho, ariko iyo ukomeje ugakomeza mpaka hari ngira ngo n'abakora ubushakashatsi bukomeye hari ubwo ashobora no kugira inshuro 1000 ibintu bitarakunda, ntabwo abivamo. Rero iyo uzi icyo ugamije, iyo uzi icyo ushaka kugeraho, urakomeza.
Muri ibi byose ibintu byose bibyara inyungu, akenshi usanga umuntu yagiye n'amafaranga yashyizemo yahomba, ariko kubera ko yagiye yunguka ubwenge n'ubundi bushobozi n'ubumenyi bikagenda biza buhoro buhoro.
Burya iyo uhombye birakwigisha kuko hari ibyo ushyiraho bikanga pe, ukabona ko nyine byanze, ukabona birahombye, ukabona nawe warushoye urayabuze. Ariko rero ikiza cyo mu bucuruzi, none ushobora kuyabura yose aje ukayunguka yose, birashoboka. None ushobora gukora bikakwangira, isoko rikaba ribi, abakiriya bakabura, ibintu bikagupfana ubusa, ukavuga ati noneho si ibintu mbivemo mbigenze gute. Ariko iyo uzi icyo ugamije uravuga ati oya, none biranze ariko ejo bizakunda. Kubw'amahirwe rero hari ubwo none ushobora kwanga, ejo bigakunda kurushaho, bikagutera imbaraga. Ntabwo uhita umuntu acika intege. Rero hari ubona byanze akavuga ati apfu ngiye mbivuyemo, ngiye kwishakira akazi, ngiye gushaka icyo gukora, ngiye gukorera abandi, ariko ntabwo ari byo. None iyo byanze ejo birakunda, kandi
kandi nako kazi ntikaboneka nyine. Nawe urumva ko n'abandi bose bakomeje kugenda bagashaka bakaba batakabona nk'uko babyifuza. Twakire na Edmo Eric ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ndabumva neza.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo utubwire naho uherereye.
Okay, jewe mperereye muri Afurika y'Epfo mu gisagara bita Witbank. Igitekerezo cyanjye nagira mvuge ku bijyanye mbese sinarimenyereye kushobora guparitisipa muri emisiyo zanyu, mbese ni bya mbere. Donc nabonye kuri Facebook page mwandika ati kuri uno munsi w'icyumweru twahariye urubyiruko, twatumiyemo umwe afite uruganda rwenga inzoga n'imitobe itandukanye. None navuga ku bwanjye kwica ari igitekerezo cyiza, na cyane cyane mu bihugu nk'u Burundi ndetse n'u Rwanda kuko ni bihugu girageje kwihoreza ikibazo cy'ubutunzi ni ikibazo hanini kigeramiye ibyo bihugu uko ari bibiri biro bisaba ko ugwaruka bushobora hanini guharanira ndetse kugerageza kuba donc creativité mu bijyanye ndetse no kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri gihe kuko hanini ntanze nk'akarorero Burundi ngerageje kwihoreza igisata cy'ubutunzi ngene kimeze ndetse na leta iyo nyine ubwayo usanga idashobora kugira ubushobozi bwo kuba yofasha ugwaruka rufise impano cyanke rufise ibitekerezo byo kuba gutanguza ibikorwa by'ubuntu n'umujene yabitanguje hano byo kwenga inzoga n'ibindi so kuri ibyo bisaba rero ko abajene bo nyine ubwabo bagerageza kwigwana ko kumva yuko leta iba idafise ubushobozi bwo gushobora kubafasha mu bijyanye mbese no gufasha mu buzima bwabo bwa buri gihe yari ikibazo hanini usanga kihari ni ikibazo nk'uko bari bagiye kubivuga mu kanya ikibazo cy'uburyo hari ababa bafise ibyiyumviro ababa bafise inguvu ariko ugasanga uburyo bubaye intambamyi rero kuri ivyo nibaza yuko hanini na radio Ijwi rya Amerika muba mugerageza muba mwumva ingene ibintu byifashe mukagerageza kuraba abajene kuko baba bafise ivyiyumviro birashe mukaraba icyo mushobora kubafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere ubwabo mbese bongere bateze imbere n'igihugu muri rusange
urakoze cyane twe tuzaya tukomeza tubafasha uko dushoboye kose musangire inama n'ibitekerezo ku bintu bitandukanye kandi ngushimiye cyane Eric kuba udukurikira uri muri Afurika y'Epfo uratwumva online
ndabumva
wavuze ngo n'ubwa mbere ubashije gutanga igitekerezo wajya kuduhamagara cyangwa ntabwo waruzi ko dutanga ijambo
juste nahora mbona kuri Facebook page ariko ntabwo nari mbizi ko mutanga ijambo nabona muvuga ati muduhereza amanimero yanyu donc sinashobora gutahura riyerma icyo biba bigamije ya niho no munsi navuze nireka ntange nimero ndabe riyerma mbona muranyakuye Allah ndashimye vrema which is my treasure ndashimye cyane no kuri kandi mbese espérons que tuzobandanya tugerageza muri kazoza kubandanya twishanje amayibe
rwose uzabukoze
hanini turabe cyokogwa kugira ngo twiteze imbere twegugwaruka
ni urakoze cyane uko tubwirira nabandi baba batabizi urumva turababwira ngo ni muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara harushobora kuhita duha iyo telefone kuri Facebook tukaza kumuhamagara hari n'abatubipa turi mu kiganiro nk'uku ukabumvise turimo tuganira hanyuma uka telefona kuri telefone yacu ya WhatsApp twayibahaye iyo telefone yutubipye rimwe gusarira hagije kugira ngo tubone ko ushaka ko tugu telefone yutubipye turayibona inomero yawe hanyuma tukaguhamagara ni ibintu byoroshye
murakoze cyane kabisa ndabona ko byoroshye cyane
biroroshye ahubwo nuko hari igihe tuba dufite benshi barimo guhamagara umuntu twaba tutari twamugeraho nka telefone y'igacika ariko akenshi tugerageza kubaha ijambo mwese ntimukiheze murakoze cyane
murakoze cyane n'ukuri ndabyengurutse cyane
Roseline hari icyo wavuga ku byo Eric avuze muri Afurika y'Epfo?
Eric yakoze icyo numva ashorejeho cyo kujya duhanahana ibitekerezo kugira ngo urubyiruko rubashe gutera imbere nanjye ndagishyigikiye numva nk'iki kiganiro ni cyiza njye nta nubwo nari nanjye nzi ukuntu umuntu ashobora kugitangamo ibitekerezo ariko numva mwatubwira uburyo bwiza bukwiye tubitangamo ibitekerezo twese aba ari Afurika y'Epfo aba ari Bujumbura aba ari Kampala tukumva uburyo urubyiruko rukora tukareba ibibazo dufite ndetse n'uburyo twakwishyira hamwe tukabikemura numva icyo cyahereke cyo guhanahana ibitekerezo nanjye nzishyigikiye
nge ahubwo namwe mujye mutubwira abo muzi kuko umuntu atugeza ku wundi ukamenya umuntu urimo gukora ibintu bishobora gufasha abandi ukareba umuntu wavuye ku ntambwe ini akaba ageze aha ngaha no mu bindi bintu no mu bindi bikorwa bindi bisanzwe kobera ko ku minsi itandukanye kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru haba hari isaha yahariwe ikiganiro muri Isanga kandi tuvuga ku bintu bitandukanye ku wa mbere tuba dufite topic yihariye ku wa kabiri hari ibindi tuba dufite ibijyana na politiki ibijyana n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu dufite ibijyana n'ubuzima ku wa gatatu ibyo mu kirundi bavuga amagara y'abantu ku wa kane ku wa gatanu tukaba dufite umwanya w'abagore wihariye ariko ntabwo abagore ntabwo bari batinyuka ngo baze nyine ariko nurumva iminsi itandukanye yose bifite ibiganiro no kuduha ibitekerezo katubwira nibyo mwifuza kuganiraho mukatubwira n'umuharavuga ati muzatumire nka kanaka azatuganirire naho kuri telefone ho ni kuri Facebook ni ukwandika inomero waba witanze tukahamagara ukoresheje WhatsApp ukabipa tukabona inomero tukaguhamagara ni ibintu byoroshye cyane kandi ku buryo buri wese namushishikariza kuba yakwitabira ibiganiro bitandukanye. Noneho wakomeje kuvuga ku nzitizi waba uhura nazo. Inzitizi wahuraga nazo mbere ubu ngubu ubona zigenda zikemuka buhoro buhoro?
Izijyanye wenda nibyo nkora ibyo byararangiye ubuzima cyiza kirekeje ko kidagifite ikibazo. Ahubwo inzitizi kugeza ubu ni uburyo bwa transport. Ni uburyo bwa transport ntabwo aho dutuye imihanda ntabwo aba ari myiza cyane. Uburyo bwo kugira ngo ibintu bishyike ku bakiriya nabyo nicyo kibazo mbese urebye. Ni ikibazo kugeza ubu ni ikibazo cya transport, ni ikibazo cya ambaraje, urumva ko twaziguraga make buzarahenze. Nicyo kibazo ahanini gusa ni ikibazo cya ambaraje, ni ikibazo cya transport.
Twizere ko bizageraho bikagenda bikemuka buhoro buhoro.
Turabyizeye, ntabwo tubivamo, turakomeza. Wenda zageraho ngo mbone imodoka itwara ibintu gutyo, kandi ndumva bizashyira.
Birashoboka bizakunda kuko naho aho wari uri ntabwo ariho ugeze ubu ngubu. Twakire Jean Paul. Jean Paul ahagana he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo nagira ngo shyireho aho ngaho ni ukuvuga ngo urubyiruko rw'iki gihe rusigaye rureba rukavuga ngo igishoro nicyo cyabuze, kandi ni ukuvuga ngo igishoro gishobora kuba ari gitoya yego, ariko tujye tugerageza dukore ibiri mu bushobozi bw'icyo gishoro dufite. Ntabwo ari ukuvuga ngo nimba uwo yarafashe akashyiraho uruganda rw'inzoga yafite amafaranga makeya ntabwo ari ko nahita nagishyiraho uruganda rw'inzoga, ahubwo nagira ngo mbwire urubyiruko rw'iki gihe amafaranga make dufite, igishoro gito dufite, tujye tukibyaza umusaruro bitewe nyine n'uko twifite ku mifuka wacu. Ikindi nanone nagira ngo nshime radiyo rwose, ibyo birantunguye nshyizeho nimero nyina mbona muhise mumpamagara, ni iby'agaciro gakomeye cyane, muri make ndanezerewe cyane.
Urakoze Jean Paul. Uyishyize hehe kuko ubu njyewe ntabwo ndi ku buhanga bw'ibyuma, ndi ku rundi ruhande. Fatuma Karara niwe urimo kureba nomero zanyu akabahamagara. Washyize kuri Facebook cyangwa washyize ku
nabonye kuri Facebook? Kuri Facebook nitashyiraho nimero mbona murampamagaye pe, kandi ndabashimiye cyane.
Urakoze cyane rwose Jean Paul. Nicyo gitekerezo cyawe ugushije mu rya Rosaline nawe wavuze uko yatangiye, nawe ntabwo yatangiye ahita ashinga uruganda. Urakoze cyane.
Nawe murakoze.
Rosaline, hari icyo wabwira Jean Paul?
Jean Paul kibaravuze nicyo, ntabwo abantu ntabwo bagira buri wese bafite nkaba nk'impano ye. Ubwo nakize icyo gitekerezo, hari uwagira icyo kuboha wenda siduseke, hari uwagira icyo kudoda, hari uwagira icyo gucuruza, hari uwagira korora no guhinga. Buri wese rero ku cyo ashoboye. Ndetse no mu Rwanda twe tugira ihuriro ry'urubyiruko ryitwa RIAF, Rwanda Youth and Agri Business Forum. Iryo tugiramo ibice bitanu, hari urutangira ku banyenganda, hari nyine hari utangira ku ruganda nk'uko, hari n'abatangira korora akaba yahera ku itungo rimwe, hari abatangira guhinga, hari abatangira gucuruza imiti,
y'amatungo cyangwa se mbese kugira ngo icyo bitanu urumva rero ntabwo umuntu wese afite icyo yaheraho akurikije ubushobozi bwe n'impano ye cyangwa se n'icyo yize bitewe n'icyo ashaka gushyika.
Kandi ntategereze ngo azabona ibya mirenge mbere yo kugira ngo atangire ikintu. Niho ngo atangira kuvuga ngo ugiye korora, niba ugiye korora ingurube uvuge ngo uzatangira korora ingurube icumi. Dukwakire na Desire, uri he? Uratwumva? Ariko uri kure, ntabwo turakubaza, ntusubize. Urahagana hehe? Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Abaduherereye bakora imisozi ya pangati ndetse n'ibindi bitandukanye, abantu barabihurumbira rwose. Sinzi akamaro yari abifite nko ku magara y'umuntu.
Imitobe
y'amapangati n'iyindi y'amaserage y'amakaroti, kandi abantu barabihurumbira cyane.
Wewe washaka kumenya akamaro ifite mu mubiri w'umuntu?
Nabije kumenya nk'akamaro iyo misere yo maze kugera abantu aho merere barayihurumbiye rwose.
Reka ubwo tuzashake umuntu wo mu rwego rw'ubuzima, mu bantu bize iby'ibiribwa, hanyuma nabo bagire babasobanurire.
Ikindi nacyo mwajya kibariza nk'umukuru wasangaje ko ariho amakampuni, ko hari abana nikora n'abari mu mabarabara, ko hari icyo mubafasha kubera ariho bafite amasosiyete ngaho mu Burundi.
Uravuga abari hehe? Abana bari hehe?
Hari abana bari mu mabarabara, abana nikora n'abatishoboye, ko hari icyo bubafasha kubera aho bafite amakampuni kugira ngo urujya n'uruza rugabanuke mu mabarabara bitewe na bajya abana baba bari mu mabarabara.
Ni bande wifuza ko babafasha se?
Nabo bafite ayo makampuni akora ibintu by'imitobe.
Arimo aragerageza kandi n'iruhande rwe ndibwira ko ashobora kuba abona abana bantaho nikora. Ku buryo rero kuba umuntu yamusabye byinshi, yamusabye no kujya gufasha abana bo mu ibarabara hakurya mu kindi gihugu. Ubu turimo kuganira ku byerekeranye n'uburyo bwo kwiteza imbere, kwirwanaho mu buzima, umuntu yishakira akazi gashobora kumutunga kandi kakaba kafasha n'abandi. Sawa, urakoze cyane. Twakire na Valence. Urahagana he?
Mu ntara y'amajyaruguru mu Rwanda, mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Burera. Nabonye topic, nabonye insanganyamatsiko mwari mwasuye kuri Facebook, nyandikaho. Icyo nashakaga kuvuga ni ikintu cyiza. Hari ikintu mugenzi wanjye Jean Paul yari amaze kuvuga, cy'abantu birirwa bavuga ngo kapitale, bavuga ngo ndi igishoro cyarabuze. Ariko wajya kureba ugasanga nk'umuntu urimo uvuga ibyo ngibyo afashe smartphone mu ntoki, wenda y'ibihumbi ijana na mirongo itanu, kandi akaba ariwe kubwira ngo igishoro cyarabuze. Bimwe na bimwe ibyo bintu mba numva bidasobanutse ukuntu. Niba umuntu afite igishoro kingana gutya, ejo bundi umuvandimwe twari turimo kuganira kandi ati kugeza uyu munsi amafaranga ari kuzambeshaho mu buzima bwanjye bwose, aze kuyakoresha muri internet no mu guhamagara. Arambwira ati nibura nkoresha airtime y'ijana ku munsi, guhamagara na airtime y'ijana ya internet.
Ahamagara hehe? Ahamagara mu biki?
Ahamagara inshuti bisanzwe n'abavandimwe. Arambwira ati narabaze amafaranga 200 ku munsi, mbese 10 nsanga ni 200. ati nyamara gukora saving y'igihumbi cyaburi kwezi byarananiye. Kibaye ikintu kiza igiye kuvuka umuntu w'urubyiruko wafashe initiative nk'iyo ngiyo, icyambere nza gukora ni ukumubwira ngo felicitation kandi akomereza aho ngaho. N'abandi babigezeho nuko nguko batangiye. Hanyuma cyonza kumubaza niba ankurikiye
arakumva.
Ndibuze kumubaza
mubaze
okay, ndatekereza arimo kurumva icyo nagiye kumubaza. Ndashaka kumubaza ngo ni iki cyatumye mu by'ukuri afata initiative yo kujya gukora ibyo akora uyu munsi, kuri icyo atahise n'ibindi, cyangwa wenda kubera icyo atagiye ngo yicare ajye gushaka akazi mu nzego za Leta cyangwa mu bindi bigo byikorera, akavuga ati ngiye kwikorera njyewe ubwanjye. Motivation yayikuye hehe? Ni iki cyabimuteye?
yabivuze nicyo kibazo namubajije bwa mbere, ariko ntacyo aragusubiza mu kanya, reka nzi mureke akwisubirize.
Yego.
Valens, urakoze cyane, ndetse n'urwo rugero uduhaye narwo ndibwira ko abandi bashobora kurwumviraho, kuba umuntu afite telefoni ihenze gutyo kandi akavuga ngo yabuze igishoro, undi ati jyewe nkoresha yangaya yo gutelefona, kandi ubwo ushobora no gusanga muri izo telefoni abakoresha nta n'ikintu kiba cyihutirwa cyangwa gifite akamaro kirimo, ashobora kuba ari ukwiganirira gutyo. Nabyo birakenewe, ariko kandi
nubwo bikenewe birakeneye ku rwego none ari byo byaba priorite.
Buri munsi umuntu atelefona kandi
ubwo usanga umuntu yariyemeje kugura airtime y'3,000 yo guhamagara ukwezi na airtime y'3,000 byo gukoresha kuri internet, nta business akina kuri internet. Nubwo dukeneye kuba connecte, ubwo turabikeneye ku rwego. Icyo nashakaga kuvuga, kuri abo bantu bavuga ko ubushobozi bwabuze, nyamara wenda ushobora gusanga ubushobozi buhari, ahubwo amahitamo choice z'umuntu zikaba zishobora gutuma bwa bushobozi bukora mu bintu biri nani productive, mu bintu bidashobora kubyara umusaruro kandi hari ibibyara umusaruro.
Niho navugaga rero nti n'umuntu nk'uko Roseline yatubwiraga ko bamuhaye 40,000 akabiheraho, hari uwo ushobora guha ibyo 40,000 akabishyira muri izo telefone, akabigura telefone nziza, akabiguramo izo amayinite yo gutelefonesha no kujya kuri internet n'iki, hanyuma ibindi agahora ategereje ko wongera kumuha ayandi. Naho Roseline yabyaje umusaruro.
Akubwiye ibyo yatekereje amafaranga abantu bakoresha muri za birthday. Umuntu avuga ngo ntakazi afite, ntacyo afite, ariko nko kuri graduation ugasanga yakoresheje ko ku munsi wo kurangiza ishuri ugasanga yakoresheje nka budget y'5,500 bivuye ku babyeyi, kandi ayo mafaranga yakayasabye ababyeyi akayakoze ikindi kintu. Za birthday zirirwa zikoresha amafaranga menshi,
ashobora kuyatangiza akuyagira igishoro.
No
mu makwe hari abakoresha byinshi birenze bashobora gukora ibyangombwa bitoya, cyangwa se sinzi ukuntu umuntu yabyita, noneho dusigaye tukaba twatunga urugo.
Ibintu byo kuba nta gishoro byari abantu babihimbiye indirimbo, n'abafite igishoro nabo barashaka kuri indirimbo bivuga ko kubona igishoro bidashoboka.
Ubwo rero ni uguhindura imyumvire cyangwa imyitwarire.
Yego, aze kumbwira impamvu yari afite ubumenyi, afite n'ubushobozi, haje gushaka amafaranga muri izindi cyangwa ngo ajye gushaka akazi ahandi akora ibizamini nk'uko n'abandi tubibona, ahubwo agafata initiative yo kuvuga ngo agiye kwisaba.
Agomba kuba yarabikoze, reka nze muhe umwanya gusubiza. Roseline, nimusubize Valens.
Impamvu nafashe initiative yo kwikorera, ntabwo nigeze ngira akazi gahoraho ngo mvuge ngo mfite akazi karangaje. Nageraga ibiraka icyo nabwo bigahita bishira. Ibyo rero wenda nibyo byafashije no kwiga uko njye nize nyine nshakisha nikorera. Ariko nyuma rero byagezeho birahagarara neza, mba umukene, mbura ikintu na kimwe. Hanyuma ndavuga nti rero kandi se ndajya mpora njye gushaka ibiraka, reka ntekereze nanjye icyo nakwikorera. Nuko rero igitekerezo cyaje.
Twakire na Jean-Luc. Jean-Luc, urahagana he?
Ubu tuvugana ndi Dubai.
Uri Dubai? Urakora business ariko wowe?
Nari naje hano Dubai kugira ngo manze ntege neza mpamenye, kugira ngo ndebe uburyo ki natangira gukora business.
Yego. No, kuki ikibazo afite rero cyangwa igitekerezo wifuza guha Roseline?
Oh, Roseline rwose ndamubwira ati courage. Onda abantu bateye nkabo ngabo rwose batekereza ikintu cyo kuba bakwikorera kandi nabandi bose babe bareberaho kugira ngo barebe aho bava naho bagera bikeye yuko iyo witinyutse ugatangira business gake gake igihe kiragera ugatera imbere kandi mu Rwanda hari amahirwe menshi arabona giye mvuga nti arabona giye numva bavuga ngo babuze ibishoro ngo bagize bate mu Rwanda hari amahirwe menshi yo kumuntu yabona igishoro hari za BDF zifasha urubyiruko hari byinshi hari opportunity nyinshi bagize bahaye urubyiruko rwo mu Rwanda kugira ngo babe bakura amaboko mu mifuka. Rero ndasaba kugira ngo babyaze ayo mahirwe bafite muri iki gihe bitewe yuko uko imyaka igenda ivaho niko ayo mahirwe bagenda atakara. Igitekerezo cyanjye cyari cyo.
Mbere yuko nkurekura Jean Luc, muri makeya ubona abantu batinya ari iki gituma batinya kuba bakora bakwegera nabo ngo bashobora kubatera inkunga baba batinya ko batazabasha kwishyura nk'inguzanyo ni iki gituma batinya kujya muri ibyo bintu ngo bafate ya mbere?
Bo mbere na mbere icyo kintu naye nyiba mu Rwanda ibyo bintu nigize kuba nabijya mu biteye yuko nigize kuba nakwiga ibintu bijyanye n'ibyoga niga Prombe na Sudire ubwo igihe kigeze ntaho nkomeraho gato ariko n'ubundi iyo gahunda ya BDF ifasha urubyiruko kuba yabonera ibikoresho byo kuba watangira tire ya Sudire ukishyura kimwe cya kabiri urimo kumva yuko haba harimo n'inkunga igihe biguteye. Noneho nanjye ubwanjye naritinyaga nkavuga ati ariko si ubundi ubu ngubu ndamutse ngenjeje gutya nkafatiye iyo nguzanyo ho kuyishyura bikazananira si byaba ari ikibazo ejo bundi ntibaba bakuteje niyo ngwate umubyeyi ampaye. Ikindi ku rundi ruhande nanone abana b'abana babatumvikana n'ababyeyi neza ugasanga nabwo aritinye ati umubyeyi ntarama iyo ngwate ariko iyo utinyutse ibyo byose ukabitwara neza igihe kiragera ukishyura. Njye ntiba mu Rwanda narakoze ya tere ya Sudire barampaye ibyo bikoresho kandi rwose kugeza ubu ngubu urakora rwose bigashoboka niyo nguzanyo ukayishyura kandi bidateje ikibazo.
Ariko ubu ukeneye akandi kantu nyine nk'uko uvuga uti umubyeyi yaguhaye ingwate ubu ukeneye akantu ushobora kubanza kugaragaza kugira ngo bakugurize.
Karahari ugenza gutya nko kubona wenda mu Rwanda kenshi na kenshi abantu baba batuye wenda nko mu cyaro mu ntara gutyo afite amasambu afite ibyangombwa by'ubutaka n'ahandi hari hose ariko ndakeka iyo utuye ufite icyangombwa cy'ikibanza cyangwa cy'inzu mutuyemo igihe ukagipresenta kuri banki BDF irakwishingira bagahita baguhereza iyo nguzanyo ikikazagira ukagenda ukora kuko nawe ubukora uvuge tayo murenda yapfusha ubusa ukagitekereza yuko ari umwenda ugomba kwishyura kuri banki.
Ariko aho ngaho ikibazo kihari ni uko ubuse twaba tuva indi imwe turi nka batatu ukagenda ugatanga ingwate y'ubwo butaka bw'umuryango nanjye nkazagenda nka butanga kandi twaramaze kubugwatiriza nanone numva asaba ubushobozi
ngo habari ikibazo muhaye muri batatu ariko nabyo mubitwara gake gake umwe akaba yatangira cyangwa se ukaba wakora niyo business ugasupportinga
ugafatanya
wundi mukabayikorana mwayifatanya.
Urakoze cyane kandi tukwifurize no kuzaronka ibyo wagiye guhaha.
Urakoze cyane mama.
Twakire Yusufu.
Ndamumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Numviye mvukije ibyo maze kumva. Nanjye ndi mu Rwanda ubu ngubu ariko narize niga ibintu bijyanye n'indimi nza kwihangira umurimo mu bijyanye no gukora amakocingi abana bagatsinda mu buryo busanzwe ariko mbamo bimaze kungeza ku kintu cyiza kuko nashimira Imana kabisa kwiteza imbere ni byiza. Ubu nanjye ndacyari umusore ntabwo nari n'umugabo kandi kwenda kucyo nongeraho ku uwo mugabo uri Dubai avuze icyo numvise mu Rwanda pe izo inguzanyo hari BDF natwe baje kuduha icyo kiganiro bidushishikariza ko natwe twabikora ariko ikibazo ahantu kiri iyo umaze kwitegereza abantu uburyo amabanki yabahombeje hari igihe bigoye nk'ubu tuvuga urugero uri umusore nta 100,000 wigeze utungaho na rimwe noneho ukajya wajya kubona ukabona umuntu afashe ibihumbi 500 urumva ibihumbi 500 kugira ngo ubitunge nta jana wigeze gutungaho nabyo ni ikibazo urumva ni ikibazo gikomeye uhita ubona ko ari amafaranga menshi ugayisesagura ukayiraramo kandi uzi neza ko ari ideni bikarangira rero ubwo wabona experience ku bandi rero ukumva ko ari ikibazo niyo mpamvu akenshi na kenshi urubyiruko rwitinya gufata ayo mafaranga
ndumva hari hakirimo ikibazo ubwo
aracyarimo ikibazo abana uburyo ubukangurambaga buracyakenewe cyane mu rubyiruko gusa cyo kuri ubunange aho mu mamagare ne nyiri mu kazi ubu ndimo kwigisha ariko kubera ko hari undi muntu dukorana ubu yarasa nk'ahansimbuye cyane ariko pe nanjye ndigenga cyane mbazi kugera kuri pinche kandi murakoze cyane abashimye igitekerezo cyane cyari iki
urakoze ahubwo nawe ubwo tuzagutumira mu minsi iri imbere nawe ugire icyo utubwira
bana mfite ubuhamya bwinshi cyane nababwira kabisa
okay urakoze cyane Yusuf
murakoze cyane namwe
mbere yuko nkomeza Roseline hari icyo wavuga ku byo Jean Luc na Yusuf bavuze hanyuma tubone ko twakire undi mukunzi w'ijwi rya Amerika
nda hari none uburyo mu Rwanda abantu bagira bwo kugira amatsinda ikimina ukavuga wenda ndi savinga se mu cyumweru ndi savinga nubwo ndimo gutya ariko ngira naho ni savinga nibura ibihumbi 4 mu cyumweru cyangwa se biterwa n'imigabane ufitemo ushobora no kugira 8 mu cyumweru ayo ngayo rero ayo iyo ko mugenda ugira make ubonye biragufasha kuko imuryo kimini ushaka gufatamo credit ushaka kukuguriza ugakomeza ugenda ushyiramo kwa kundi ukabona nibura igishoro kitari kinsi ariko ukakibona
hari uburyo butandukanye umuntu ashobora kugira
hari uburyo butandukanye urumva hari abafite ikibazo cy'ingwate hari abafite ikibazo cyo kuba bakoresha amafaranga menshi arenze ayo bari gukoresha arenze ayo bafite numva rero bashobora no gukora no mu rubyiruko rw'amatsinda yandi wica ubusa ibihumbi bibiri cyangwa bingi ugenda ubona ukagenda uyasevinga ahantu hanyuma hari ukuntu muri benshi bakagenda bahereza umwe bahereza undi hanyuma bikagabanuka
twakire na Elias
go
Elias urahagana he
ndi mu Burundi mu ntara ya Cibitoke
yego
Cibitoke cya Rugombo
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
bo ikibazo nagewe nicyo gituma umuntu adashobora gusaba ibyo bintu ingurane ikibazo dukunda guhura nacyo ukunda gusanga bariko bagusaba ingwati halo
yego turakumva herayeza igitekerezo cyawe ko turi kuma kugera ku musozo
ebo cyusanga umuntu bari ko bamusaba ingwati nawe namba hari ibyo arufite ushobora gukora ukatusanga iyo ngwati ntayo ufite cyangwa naho bashobora kuguha iyo ngurane ukatusanga bagusaba inyungu ndende bikaca bituma udashobora kwihutira kuba wasaba iyo ngurane cyangwa bashoke bayishyura kubera icyo kibazo bene icyo ngicyo usanga umuntu aba afite
ye urakoze cyane Elias Roseline nguhe amasogonda ya nyuma kanama gatoya waha urubyiruko rudukurikiye n'amasogonda make yasigaye
inama nagira urubyiruko icyambere nyine no kudasesagura ugakora kandi bakisevinga buri munsi niba ushobora kubona ibihumbi bibiri ntubikoreshe byose nibura ukarya nk'igihumbi ikindi gihumbi ukakibika icyo kera kirajya kigenda kigufasha urumva icya mbere ni ugutinyuka icya kabiri ni ugukora icya gatatu ni ukwizigama n'ibyo numva nababwira
hanyuma umuntu aba ashaka yabasanga hehe
iwacu ni Rusizi ni mu karere ka Rusizi ni mu Rwanda ni mu ntara y'Iburengerazuba sinzi niba natanga indi adresi
tanga ushobora gutanga ahubwo telefone muri makeya kuko ikiganiro kirarangiye
ni 0784 ubwo bazashyiraho kode z'igihugu cyacu ubwo ni plus de sase ni plus 785 2521 2551
Urakoze cyane Roseline Nyahategeka Imana, nshimire n'abaduhaye ibitekerezo n'inama kuri telefone, abaduhamagaye bakunzi b'ijwi rya Amerika mwese, nshimira nabo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma engineer na Fatuma Karara wakiriye telefone zanyu kuri mikorale Eugene Mukankusi. Mukomeze mwese kugira icyumweru cyiza.